somebody new. You saw it coming and you had the proof. Ulionangaza money but you never knew. Masemanga eti uko misunderstood. Every night on a different mood. I don't know what you like, don't know what to do. Nimekupea time, nime order food. And I give you the wood so good. My style's a kizungu. Najua kucheza na rungu. Nimekukulia njugu. Maniko na machungu. When I see you with the other guy, lesema ye ni ndugu. And now I know it's a big lie. Juu my bestie. Wanasema ngawoni my bestie. Tena wanashikana chini ya blanketi. E chini ya neti. No, my bestie. Wanasema ngawoni my bestie. Tena wanashikana chini ya blanketi. Chini ya neti. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Chini ya neti. Kuna mechi ya mabesti. Sielewi. Niko na machungu.
Kikaka.
Niko na machungu na we.
Ulinishoye nikuzo. Kumbe ana dish, noka kitu, yake Toyota na wish. Kama sina ninge saka, we useme lini, ninge kuamini. Ata useme nini, ati brother budake, ni sister ya nyanyangu. Na kuzo yake, ni rela ya bradangu. Yani unachit na makalulu, abari na amini ni ya Rashid na Lulu. Kila siku, umetoka gym na umechoka. Lakini ya upunguzi weight, nikikuliza na shuku, mali umetoka. Unafura I can't relate, mimi na njugu zangu inabidi nimenyonga. Kilimani mams washajua wanabonga. Niko na nana saitu na match manjumu, lakini nikikuona na shikwa machungu.
My bestie, wanasema ngawoni my bestie. Tena wanashikana chini ya blanketi, e chini ya neti. No, my bestie. Wanasema ngawoni my bestie. Tena wanashikana chini ya blanketi, chini ya neti. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Chini ya neti. Kuna mechi ya my bestie.